It's my element.
Koleze kama moto, unipepe, nasikia joto. Love, bembeleza kama mtoto, unitete kwenye choko choko. Love,
papasa papasa kwenye mwili wangu, nifanya malkia we ni king wangu. Chezesha chezesha wendo kocha wangu.
Janumba biriku
nivuruge, nivuruge, vuruge, vuruge. Nikomeshe katika bed, komeshe, komeshe.
Oh, baby, baby, vuruge, 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 vuruge. Ipe kitula inapenda. Nikomeshe, nikomeshe, nikomeshe.
Waone, waone, waone. Wanaona donge waone. Zimenipanda mganga zindisha manyanga wakome wachafu wakanda wapende vyenye wasivopenda kizai zai sugar tea aliko aliko sugar tea nana
bonge la de lazipe nikikuona kicheza na shemu wako papasa kila semu zogope kunshika niguse mimali yako
nivuruge nivuruge Nikomeshe katika bed, komeshe, komeshe.
Oh, baby, baby, vuruge, 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 vuruge. Ipe kitula inapenda. Nikomeshe, nikomeshe, nikomeshe.
Waone, waone, waone. Wanaona donge waone.
Waone, waone.
Sokota nyumba.